EMP Records.
Wachonge mi nikupende, twende mbali wachonde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipoke. Oh my baby,
najo unanifikiria vile nakufikiria, je unanishikilia vile nakushikilia.
Uzuri wa moyo kwako soni si amiliki, kwako na leo bia mambo yananyoka tiki, Mola anatujalia.
Nakupenda peke yako, mi wako, my baby, my lady,
nobody but I than you,
nobody but I than you.
Fikiria
moyo wangu
unanishika.